DutchMsafi.com.
King on this one, this one, this one, this thing again.
Oya, kama nimetoroka milembe, dorime, champagne, kama nawa kwaza nisamen, mengine, semen, kama pombe nyama agizen, oya, nisamen, kama nawa boa nisamen, oya, niacheni, mtoto kachojoa niacheni.
Kuna kwani kuna nini leo?
Leo ni kupati,
oya,
pombe, mande tu sunday,
oya. Tunakunywa, tunakunywa nini?
Pombe leo ni kupati, Monday to Sunday.
Oya we, usinipande kichwani. Asweze twazifanani, shida ya pombe za ukubwani. Acha misifa sumani, usinipande kichwani. Tanipandisha maluani, kama waduka mia mtumbani.
Oya,
takupeleka unyamani. Tujalewa, tujalewa. Bisikari jikisa makari yo oh. Usinikele mwenzi yo oh. Sifagiri mtu sinafagi yo oh. Ndaka mwambie mwenzi yo oh. Kamu ajisie tuki yo oh. Chinga kachapari nkikuwa bio oh. Ni mwendo wa kuchiza michezo ya wakaka na wadadada. Waiter, 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 leta nyingine na nyingine.
Waiter, 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 leta nyingine na nyingine.
Waiter, 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 leta nyingine na nyingine. Kwani kuna nini leo?
Leo ni kupati.
Oya,
pombe, Monday to Sunday.
Oya, oya, tunakunywa, tunakunywa nini?
Pombe, leo ni kupati, Monday to Sunday.
Oya we, usinipande kichwani. Asoze twazifanani, shida ya pombe za ukubwani. Acha misifa sumani, usinipande kichwani. Nipandisha maluani, kama waduka mwa mtumbani.
Oya,
takupeleka unyamani. Tujalewa,
oya we.
Tujalewa,
oya pati tunakete yu.
Tujalewa,
oya.
Tujalewa,
oya tunakete yu.
Tujalewa,
oya we.
Tujalewa,
oya pati tunakete yu.
Tujalewa,
oya.
Tujalewa,
oya tunakete yu.
Oya the gang gang for the gang gang.
BBK
Donnie, Donnie, Lomé.